kuzimu pano
oh. Has beats on the 1-2.
Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho
Zitscoop.com.
Sia ende. Sia ende. Kulesho kuchite kionza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho msia ende. Chetanga jireti unachufa kumkoshira kama jira patanga buleti eh. Ulesha kuipampa kulira hawe chalo tachiwama tachasuka hawe taba kupom change kumona wanakwe icho chonza chida finowe eh. Msia ende patuma kulaipa na pedionse msia ende eh. Kulesho kuchite kionza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho msia ende. Msia ende.
Zscoop.com.
Kobe Bryant.